JMP Entertainment.
Ungabafisi. Akuyona yonke impumelelo evela kuNkulunkulu. Abanye athwele.
Uyababona besteke mini. Kojwe busuka balali. Izinto zibalandela. Wena uthi impumelelo yabo. Speech in Jago, YouTube. Betty manifest, hustle hard. Go to Ikunis or Ali Kobo Facebook. But well, I'm with you, business. But well, I'm a boy, go to figure. Umam figo, go to Tule. Go to Engineer, go to Nong Sindong, Abonagali. Is it tunes, is Yabalandela? Amaphupho awabaphumuli wena othi ngifuna uphila njengabo kodwa ubona umthwalo abawuthwala. Oh!